ya fundi mkufunzi wataka jina gani umejifunzia Pemba Mombasa nitanga kunani
wapo sivungi siumbi ya nini kutabani mama panda mtungwi tuende nungwi kupitia kitandani
tamu tamu pepsi tamu tamu tukipeana zamu zamu baba
tabasamu alinishia more mumechanganya na nidhamu mama nikupe supergets I'm a tulip baguette. So can we make a bet?
Tonight we won't get that.
And that you won't forget.
I'm gonna make you sweat.
So can we make a bet? And that you won't forget.
I'm gonna make you sweat.
Slicer.